niggas gon' drop this now.
Tell me records, baby. Tell you this, man.
Drop this song.
Tell what's up with this, man. Drop more hits.
Yeah.
What? Drop it.
Terminator 1.
Tumble records, records.
The wilderness out of you and act, I kept the fact. This the end of your chapter. Play your part, little monster. Take a bullet in your knife. Shit out of like you can't hide. Life's a dummy, get captured. Fake dog or play Tupac. Where you need now, bro? It's cause of you a fake rappers. Backstabbers, get it fit. Tryna hold me, what's up? We'll get back, little monster. You don't know me like that. Witch walk around with a bump and stuck up in your heart. Some homies here don't really ride. They must not get it. Quit to talk about nines and politic about drama. When a nine out the door, they quick to turn the dial. I'm quick to change up spaces up and turn them with farmer. It's a speech or they rapper. They graduated the ghetto. They calling me street doctor. They respecting the fella. Cause I'm living so hood and so far so good. Yeah, I say you gon' get me high. I wish you good.
Nyonga, washa, vuta. Raise your ghetto ndo anakuja, semeni tena. Nyonga, washa, vuta. Raise your ghetto ndo anakuja, semeni tena. Nyonga, washa, vuta. Raise your ghetto ndo anakuja, Menyonga kama kia, na washa kama dudu. Kuza pumzi kala mgomba wa nyomba, sikupige nyunyu sema. Nyonga, washa, vuta.
Usiofu kiona moshu kwa juu, ngoma iko gado. Hata likizama jua wepo wa masaa bado. Ingoma mtaka, haurudi nyuma mshala wa saa. Biti mechaka, naichaka, tuwa inakuwa star. Maruana ni mimi, B-Jaws, 2-in-1. Nizuka, washo man, namna gani. Hata ukijua kuogelea kama uwezi kwa samaki. Hata kama utaki ninaandikwa kiruga samaki. Nyonga washa vuta, mina tangulia utankuta. Raisi wa ghetto amesha fika vuta, ukizima ndakwata. J-Rider, ama nyonga beat na iwasha na imoda. Kama jail, kama mashada. Nikianza kona rangi ya pepo mini kutungi mbaya. Na smama na kwa wima flu misuri kitu nara.
Nyonga washa vuta. Raisi wa ghetto ndo anakuja, semeni tena. Nyonga washa vuta. Raisi wa ghetto ndo anakuja, semeni tena. Nyonga washa vuta. Raisa geto ndo anakuja, na nyonga kama kia, na washa kama dudu. Kuza pumzi kala mgomba wa nyomba, sikupige nyunyu sema. Nyonga, washa, vuta. Raisa geto ndo anakuja, anakuja.
Mistari pomo tuti sasa, naipa vidonge. J-Raider ndo kamba, kile kitanzi ndo tongo. Pale kati sasa, kijingize mekura pako. Nina njana midundo, nina bonge la rosto. Kama mwana mtu wa kidigu, anavyo ikanda chapati. Na wachapa bila fimbo kwa tunzi za kizanaki. Watoto wanavaa mlegezo hata wakijifunga taulo. What's up? You are next kama no Benite Bolo. Guess what? Hivi vipaji sijatoka kwa mita shumta. Ili ujifunze mengi, kaishi nyumba za kota. Unajona msela nondo, kaboka mchizo sinzingue mzazi. Kama dansa wosema toes. Jiti ya mwisho kibiriti huwa inazima mapema. Wazazi wakitengana watoto wenda kwa mama. Kulea yatima ujipange kwa lawama. Mtoto akilelewa na bibi mara nyingi ukose shima. Kabithi wembe wempambe baki na jembe. Na majeshi kote Masaki na Mbagala charambe. Zinyonga wenyonga mitavuta. Aftone J-Ride and shamaliza kavipi. Nyonga nyingine gino.
Nyonga washa vuta. Raisa geto ndo anakuja, semeni tena. Nyonga washa vuta. Raisa geto ndo anakuja, semeni tena. Nyonga washa vuta. Raisa geto ndo anakuja, na nyonga kama kia, na washa kama dudu. Kuza pumzi kala mgomba wa nyomba, sikupige nyunyu sema. Nyonga, washa, vuta. Raisa geto ndo anakuja, anakuja.
Tongo records, records.